It is all. Benglala ngadlile. Kodwa namhlanje isimo sami sitshintshile. Bengivuke ekuseni ngiye esikoleni ngakherile. Kodwa ngizange ngilahle ithemba mina bengazi impilo izotshintsha. Ngithi nawe lapho hayi akuhlangani. Hahawukuqa uthandaze ungaphela amandla isimo sizotshintsha. Ngithi nawe
Simo sizotshintsha.